Another one so famous.
What we gonna do now to make sure get paid? Wale tiko full tunazama kila place. Sema tawe juu ila tuweze kupa bei. Si tunakula bata, tuache tufurahi. Si tunakula bata, kama kwenye bwisi ni chata. VIP si pengene si ushanipata. Sindo wale machali hatuli ukata. Na toto kama zime feel si tunapakata. Hakuna matata, yani mambo bam bam. Si unajua tena mina warembo ni dam dam. Tena wana noma si moja tu ushanifam. Tuchome nyama kutu kichoma Mary Jane. Sio bata tu kukwa ni kanga. Kweza kujirusha sawa huu mejipanga. Matawi ya juu R.I.P. Langa. Bado si bata tunakula kiyanja. Shots za tequila, taking shots za tequila. Man's really hard, can me pick a coat ya chinchilla. Si unajua maisha nye ni shot kwa masela. Bola tule mua, tule nezi pop za pantela. Mo!
Si tunakula bata. Si tunakula bata. Tunakula bata. Si tunakula bata. Si tunakula bata.
What we gonna do na tumesha get paid? Wale tiko full tunazama kila place. Sema tawe juu ila tuweze kupa bei. Si tunakula bata. Tuache tufurahi. Si tunakula bata. Wapi location na wezi pata. Presi za kishua tumezima di data. Ni mwendo wifi. Black bottles zina pop by. Hakuna suit and tie. Ni kisharo tume drop by. Ha! I got a bad chick kwenye jet ski. Life on the beach kwenye yacht you see to test me. Blowing speed yeah. Ndo manake kuna gaps here. Acha moto wake. Acha batelike. Out here. Out here. My cheese on a ball daily. Out here. I'm the mwenye mchuzo kitapeli. Mziki wa kishua matanuzi na kujivinjari. Na toto wa kishua mbao wasikiza takisengeli. What we gonna do na tumesha get paid. Na ndo mana tunapiga gama booze every day. Tutadenga kesho tupige doors for the day. Kama fresh ndo tufanya matanuzi usogope bay.
Si tunakula bata. Si tunakula bata. Tunakula bata. Si tunakula bata. Si tunakula bata.
What we gonna do na tumesha get paid. Wale tiko full tunazama kila place. Sema tawe juu ila tuweze kupa bei. Si tunakula bata. Tuache tufurahi. What we gonna do na tumesha get paid. Wale tiko full tunazama kila place. Sema tawe juu ila tuweze kupa bei. Si tunakula bata. Tuache tufurahi. Tuache tufurahi.
Si tunakula bata. Si tunakula bata. Tunakula bata. Si tunakula bata. Si tunakula bata. Tunakula bata. Si tunakula bata. Si tunakula bata. Tunakula bata. Si tunakula bata. Si tunakula bata. So famous.
They gonna fit touch.
Touch, touch.
So famous. They gonna fit touch.
Here's another one.